tuna catch flights. Catch flights, tuna catch flights. Still feeling Leo most high. Most high, Leo most
high. Nas mama on business, wanja na respect. Bwana situwe vele iswaga ime diste. Maisha ni bie na mwishi ya ganja kwa rich. Keji moto tume wa shota ngoja sona extreme. Na get to the baggy wear, paper my briefcase. Rade kiwa safi chafwa meza kasi. Wana chama kura kila siku ni vike. Dala mdolila adi para palese. Happy hour after hour kila dakika ya wiki. Ball kama kawa kama kijana wa bili. Smash ni ya landa na madada wana bingi. Sendu zikipanda tafta landa ni kasi.
Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight.
Kikichele kikifika wo zuka inapanda tukifika tupate wapo. Wacha wachipe wakitisha watakula poa. Super mali safi kama fans na wapenda wo. Moshe imejaa wanasiasa walikufa. Nanza kuget generous mananza kufufuka. Tasijali bill baby kuja vile unakujwa. No way sewe na sele ni kusele top suit. Tunashikisha tunashikwa mbanga na tushika shash. Ganji do inabonga tuko meet bora kuna cash. Flight tuna cash tuna land tuko transit. Na get float na gundo wanapenda vitu.
Tuna catch flight, catch flight, tuna catch flight. Still feeling Leo most high, most high, Leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight, tuna catch flight. Still feeling Leo most high, most high, Leo most high. Please bariki wengine.
Na main business ukiona na catch flight. Green bills at imboshe na cash price. Usinsemeko you move ni gas slice. I'm the ace, you ninjas is ass wipes. Snobaguzi pia poko ni hustler. Kazi ni kazi juku baki msoto disaster. Tajwaje nimetoke slando chicken goto mi master. Kawom, raso molo Mr. Coco di Rasta. Nikona Chris anarushia mangoko cash. Nambiti upandengine amekemba lots of ass. As for me, napitishia two vote of thanks. I'm a married man, they only get autographs. Dem yako na kukonvinsa na Charlie Bestie. That's out the window, consider her as your ex-B. But anyways, anybody who tries to get me go flight mode, na catch flights for on the next week.
Na catch flight, catch flight. Na catch flight, still feeling Leo most high, most high, Leo most high. Please buddy, keep waiting. Na catch flight, catch flight. Na catch flight, still feeling Leo most high, most high.
Mabibi na mabwana, tumewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na shirika la ndege la Kenya na wakaribisha.